zlatestmusic.com.
Famous Records Kuchalo.
Manyando.
Alubona yena. You know me pose.
Ona manyando.
Different.
Ina Mr. Palo.
Ona manyando. Manyando elunyanda juana. Ona manyando. Manyando elunyanda juana. Mulimu wa balansa. Kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa. Kaufela walula tia. Ona manyando. Manyando elunyanda everyday. Ona manyando. Manyando elunyanda everyday. Mulimu wa balansa. Kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa. Kamusa kia kansa.
Manyando ni nyanda ni nyandi handi akona kunileksa bulu enda nipande balika nivaka ba mata mwali mota twenda bubusile kinaseri kunonda na bani anda ni magelo kutindo wa masila peni meno ya yelo mulimu waka kantini kapila chwani anina kwa kulubala nilubala mwabuchwani narikanga kunoka shanga vimabalo kutimwendi ya kafela manyando mwabupilo anivila ili mulimu wa balansa kunaniza nivulukizi zende kwa pata.
Manyando, manyando elunyanda juana. Ona manyando, manyando elunyanda juana. Mulimu wa balansa, kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa.
Niko ninyanda kusukulu kanizi mama fufanya biagula.
Ona manyando, manyando elunyanda everyday. Ona manyando, manyando elunyanda everyday. Mulimu wa balansa, kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa, kamusa kia kansa.
Luyemba nangeli kulubeza mwamba Mulimu alu sifali kamba Alu vali luna wanavani kolundiandia Lushu ni tela life ni kwa imbalandia Ulu vile siku kama kuba tela maliku Na tasilo mbasa uvote na singa dangali Nikolu vila ilanga vusi uni musiali Luka beula mubu kimono tima usisani Kuli luna lutilinga ni mulimu ya pila Ukalupu kutamye kuya manyandio ya lulila Luka punyali kishifamba luka fuma nazila Mashele ni yake nile tuwa anoti ya masila.
Manyando, manyando elunyanda juana. Ona manyando, manyando elunyanda juana. Mulimu wa balansa, kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa, kaufela walula tia. Ona manyando, manyando elunyanda everyday. Ona manyando, manyando elunyanda everyday. Mulimu wa balansa, kaufela walula tanda. Mulimu wa balansa, kamusa kia kansa.
Famous Records Kuchalo.
ZLatestmusic.com.